la re ke basetsana ba dingwaga tse di magareng ga 15 le 19 ba ba imang mo dinageng tse di tlhabologang ngwaga le ngwaga mo maitekong a go samagana le go ima ga basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase mo Aforika. Mokgatlho o e seng wa puso wa boditšhaba wa IBS Reproductive Health o ikgolagantse le amaze.org e leng kanale ya mo mafaratlhatlheng a YouTube go tlamela ka thuto ya mahala e ka ga tsa thobalano mo dinageng tse di tlhabologang. Tshegofatso Besnar ke mokaedi kwa IBS wa manane a totileng go thusa Aforika.
Sexual education is a specific subject that actually, you know, tackles a specific area, which is very, very key in that sexual education very much often, you know, misconceived to mean teaching young people how to have sex and all of that is absolutely different in that it actually empowers, you know, our young people with information to make sure that they're able to improve their attitudes related to sexual issues, their health. But there's also components of human rights, you know, their own understanding of their values, their own understanding of relationships and what those would mean for them.
Motsweetso tla re konosetse kgaso eno ka dingwe tsa dikgang tsa moso le moso ono.